kabulagida masomero gaba ganasare gase esira kusomesa abaana olulimi Oluganda bayo sobole okunywenyumiriza obuwangwa bwabwe ennono n'obuvu bwabwe. Minisita akola kwenyigiriza n'enkulaakulana mu by'abantu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Kooti Danakati Kikomeko aseye amasomero gano okukuza abaana mu mbeera y'obuntu bulamu era n'obwerufu. Abadde aggalawo omusomo gw'abasomesa n'abakulira amasomero g'Obwakabaka ganasale mu kuwabangula ku nsomesa y'abaana abato entuufu era ng'omusomo gubadde ku Lubiri High School wali e Mengo.
Tugamba nti omwana owa Buganda ayise mu nasale ebyo byonna byonna nga mumaze okutegeka ng'abakugu be babalaze ng'era mugoberedde bulungi n'ennambikayo baya wiiki oba ya ttaamu yonna twasaba omwana ayise mu zinasale za Buganda ng'amanyi okusoma Oluganda omanyi n'okulwogera obulungi weewaawo ekyo kinyusi kirina okubeera mu masomero gaffe. Ekyokubiri abaana nga bakuziddwa mu buntu bulamu tusaba muteekewo ebyo ebijjayo ebitendeka omuntu mu buntu bulamu ebimu ebiri mu buntu bulamu omwana okutendekebwa nti afa ku munne omwana ng'ateekeddwamu embeera ey'okweyimirizaawo omwana ng'ateereddwamu embeera ey'obuvunaanyizibwa omwana ng'akula amanyi nti ayina ki ennyingo ey'obuvunaanyizibwa ebyo byonna byonna biri mu buntu bulamu.